phatha kahle na usangidinga na isikhathi sakho udlala ngami sengiyahamba na usashintsha na phatha kahle na usangidinga na
Oh, la, la, la.